fresh, fresh.
Downloaded from mylovesandmusic.com.
Give it up.
She said, we said, Abanandi won't save a leaf from my book. Lelo, shake it. Akamusanse consacre
the premium. Kalekale movies are a change.
Natikambo, putantulaka. Bondi, madame, a body shake. Yonse kubo, kafia, disanda. Your patience in a way. Anakana, sukana, lekako. Naleka no kutemwa hiyo energy nawe nanaka nasuka naleka ko paka nanaka no kutemwa naleka ko nasuka nanaka no kutemwa naleka ko nanaka naleka no kutemwa naleka ko nasuka nanaka no kutemwa naleka ko nanaka naleka no kutemwa.
Shamonga tali na ine yaba nabani Shaishibe pwati ngachita pwifia bunani Unani vwa mundu wangi kuwaba munani Kuba mulaf na ine tachaba easy Fuye wa shpapa shpanga pize Tefoti andi mundu na temwene waipe Akakutemwene na kopa na temwa matize Mundu fai kole mulela we mukwasu Takwani shokulo lelo kwa lelo lela yes Efiri ya umatabo tobe ratifiapua Hidi ngiba munina never tuafua Atiabane
Your patience in a way. Anaka na suka na leka ko. Na leka no kutemwa e. Your energy in a way. Anaka na suka na leka ko.